Producer Green Life Man.
Flair City Productions.
Chance of Life.
Chaka, chaka, chaka rango mkozi. Digi, digi, digi dango mkozi. Chaka, chaka, chaka rango mkozi. Ndiaku zange. Ndiaku zange. Ndiaku zange. Ndiaku zange.
Tibyali byangu mutandi kwa kapito vula mugwina koze samutandi kwa siku kaba kukowo laba chika kubade kutoba chungola banzi vya wenzina. Na chimanya masanyo gawa kawa kozi boy. Tugula bolu mugumani wenkulange ndogoi.
Chaka, chaka, chaka rango mkozi. Digi, digi, digi dango mkozi. Chaka, chaka, chaka rango mkozi.
Yakuzange, 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 Yakuzange,
Yakuzange.
Ati ninakula kama nyang'au. Wachana nami, pesa bwana zangu. Kila siku ninamuka sipoyi. Mapema, joni na usiku. Mina vumbilia, unanichekelea. Ninauza vimiwa, unanichekelea. Ninauza maragwe, unanichekelea. Ninauza mahindi, unanichekelea.
Chaka, chaka, chaka rango mkozi. Digi, digi, digi dango mkozi. Chaka, chaka, chaka rango mkozi.
Yakuzange. 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 Yakuzange.
Yakuzange.
Kera kumacha nenyambala kabuti. Sitya kulumbe mpewo neweba nyingi. Na chimanya mbula muneta gensimbi. Chovola bantu banewe kubakulya magembi. Gomukozi eva numba chenda. Weka baka pira vampite namba mwenda. Aba wakira vana bakukabu kumakute vana bazala watu banaza gocha. Nako, nako wanevigamo vya kunoboyi. Sirina bude wakudamu vya doi doi.
Chaka, chaka, chaka rango mkozi. Digi, digi, digi dango mkozi. Chaka, chaka, chaka rango mkozi.
Yakuzange.
Mako Klein.
Yakuzange. Yakuzange. Yakuzange.
Yakuzange. Yakuzange.